Kabade kaseera kantisa na bibobe abazadde abalina abaana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Daycare Center erisangibwa Gaba mu divisioni y'Makindye wano mu Kampala bwe babadde batuuka ku ssomero lino okumanya oba abaana baabwe bali bulungi. Embeera eno evudde ku Kalitima ayingidde essomero lino n'atandika okusalaasala abaana abaagambibwa okuba nga abasanze bazannyira ku byesuubo ebiri munda mu ssomero lino era banakubo bwe batyo abalese bafu. Enduulu ezikubiddwa abasomesa ku ssomero lino zisombodde abatuuze era nga ne poliisi etuuse mangu nnyo abwetyo nekwata omutemu ono kyokka wabaddewo okusika omuguwa wakati w'abatuuze ssaako ne poliisi nga abatuuze baagala okugajambula omutemu ono era poliisi bwetyo ekubye amasasi mu bbanga okubagumbulula kati okusinziira ku lwekyo kawala ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano. Omutemu ono ye Christopher Okero Anyo asonga ate abagenzi ategeeza nti kuliko Ryan Odeke wa mwaka gumu n'ekitundu, Gideon Eteko ng'ono wa myaka ebiri n'ekitundu, Keisha Elunati myaka ebiri saako ne Ignatius Serunya ng'ono wa myaka ebiri era agambye nti emibiri gy'abano agitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago. Kawala agamba nti okunoonyereza kukitanudde omutemu ono okukkakana ku baana bano abato bw'atyo n'abatta mu bukambwe kugenda mu maaso.